بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغالي تود الله اجول ده نلادو من محمد صلى الله عليه واله وسلم ان غتي هرجو من تجان اودو وقتو كلا سها ان يلو ما الجمعه سودو وقتو هاني ان قطهن نجنين كدهن درس من eden jidi joni inshallah fawande emission programme ngandoda ko deftere ene wiye kitabu tawhid ko den yiden janginde bandirabe e famnude be nganden joni inshallah kalande waqtu o saha o futi e wodo saha e nyalama aljuma deftere ene wiye kitabu tawhid woni deftere wurtidinde Allah subhanahu wa ta'ala. Ko nden inshallah mbaɗen programme o pour jangude ɗum holko tagi. Eɗen gande innal insan jasadun wa ruh fa iza kharajat ar-ruh fasadatil jasad. Oɗo biyeteɗo bi Adam, oɗo neɗɗo biyeteɗo bani Adam, enen gandi ko gueɗe ɗiɗi tarimo, woni ɓandu e ruh. Ɓandu so ruh yalti hen neɗɗo nattiɗon wonde wiyete ko mayɗo. Hono no aduna, oɗo aduna mo gonɗen, so ɓandu yalti hen tan wiyete ko neɗɗo maayi. Ruh so yalte ɓandu wiyete ko neɗɗo o maayi. Kono adduniya kal jasad, paamen oɗo aduna kanko e ɓandu nandi. Ruhu ha addini oɗo aduna ko tagi ina wuuri ruhu mum woni diine. Ɓandu neɗɗo ko wurnata ɗum woni ruh. So ruh yalti hen neɗɗo o maayat. Aduna o ko wurnata ɗum woni diine. Diine so yalti e hoɗo aduna, aduna o mayat. Fa iza kharaja min haddin fasadatil haya wal khuluq. Paamen bandiraɓe, oɗo aduna so diine yalti hen wona aduna belaɗe, wona aduna cangarte, wona aduna rewde pitali. Ɗum tagi o wi fa iza kharaja min haddin, paamen diine so yalti e oɗo aduna fasadatil haya, gurdam ɗam buni, jikkuji ɗi buni. Wa sara nnas kal bahaim wassibbaghi. Wallahi diine so yalti e neɗɗo, diine so yalti e aduna, yimɓeɓe holko ɓe mbattinto wonde, ɓe gona dawadi ladde. Wassibbar o wi kama yarta'u fiha yashtahi bila haddin wala qaydin wala amrin wala nahyin. Neɗɗo so diine yalte makko, hankadi kankoye bamɗi ladde nandata. So yi ha o yettima toon noon, kala ko yiɗi o waɗat hankadi ala hadd, ala ɗo foti haadde, ala ɗo ɓitta, ala ɗo haɓɓa, ala biyowo wop o woppo, ala biyowo wat o waɗa. Ɗum tagi diine to jaaɗon artuden fof il faut diine wona e neɗɗo. Wa hada ma yahsulu al alam al an, hande ngiyen oɗo aduna ko woni hen ko woni wasde diine wonde hen. Nde belaɗi lomtino diine, holko jiiɗen? Kala ko neɗɗo yiɗi waɗa, kala ko are haqille makko o haala, kala ko belaɗe ɗe jiiɗi o waɗa. Ɗum hande enen fof en jiiɗum e oɗo alam e oɗo aduna mo gonɗen al an. Fa shawahid al inhilal al khulqi, ko jiiɗen woni juulɓe ɓe ngala jikkuji, ɓe juula eɓe koora, kono jikkuji ɗi moƴƴani par ce que diine ala toon. Par ce que njuulngu wawa moƴƴude, diine o wawa moƴƴude par ce que jikkuji ɗi moƴƴani. En jangino alquran, Allahu subhanahu wa taala wi en inna salata tanha anil fahsai wal munkar, julde de ina haɗa neɗɗo waɗde ko woni namdal ngal woni ko tagi eɗen juulata en moƴƴani par ce que njuulngu moƴƴani. O wi wal hazilu ruhi wa da'fu al imani, diine so alaa e neɗɗo ruhu makko wonta wuur, iman makko wonta mawnu, wonta yaa. Wal khawa'il fikri, miijooji makko wonta cellu. Neɗɗo so alaa diine ruhu makko wuurata, iman makko yahata, miijooji makko moƴƴata. Ɗum ɗo noon so are neɗɗo holko wonata? O wi wal fasadul ijtimaai, so ɗum ɗo fof laatima woni renndo ngo bonat, hono no renndo ngo bonire hannde. Galleji ɗi boni, mbeddaji ɗi boni, leeɗe ɗe gure ɗe aduna o hannde famɗi hen ɗo nokku moƴƴi. Ɗum ɗon fof so laatima kadi holko wonata? Wal ittiraaf al amni, kadi deeƴal wonta dañe, jam wonta dañe. Zahirun sati fi mu'aridi albashariya la yahtaju ila dalil, o wi njiyan yimɓe ɓe ngonɗa Allah subhanahu wa taala, njeeboo deftere nde, njeeboo nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, ko ngannduɗaa hannde hay gooto waawa salaade ko kaalten ko pesque ina yiya dalilaaji leerɗinan hen. Waqad zahara fi zamanina aqwamun istakhlafahum ash-shaytan fi naqdi uran islam, ko hay gooto e meɗen hannde waawa salaade woni en njii yimɓe feeñi wiyeteeɓe ko annduɓe, wiyeteeɓe koye lislam ɓe njeya. Hannde ɓe peeñi e oɗo jamanu e oɗo nokku, kala ko cheyɗaane yiɗno ko kamɓe ngoni kono ɓinndina cheyɗan miijooji mum e ko cheyɗaane yiɗi. Ɓeen cheyɗaane golle maɓɓe haa islam o diine o ɗi piɓta piɓeli. Kala ko sharia fiɗno so ɓe njettima heen ɓe piɓta. Holko woni faandaare maɓɓe? Woni yanndinde oɗo diini ndiɗo maadi nde nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fawno mahi, oɗo sharia mo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam lelnuno ndiɗo maadi e oɗo sharia, kamɓe ɓe jogii paakaaji maɓɓe eɓe taƴa eɓe piɓta. Faqad zahara aqwalun wa afalun jamaat ila alkufri walkasbi ifrata aljahli walhasadi. Bandiraaɓe julɓe, hannde laaɓi enen fof en njii, faqad zahara laaɓi e geese men en njii, en fawi hen gite afalun wa aqwal, golle e haala. Aqwalun kombuɗi, wa afalun e golle. Golle ɗe ngannduɗaa e kongudi ɗe ngannduɗaa koko renndini keeseraagal e penaale. Holko saabi ɗum? Majjere e ngañam tumaagal, faandaa e Allahu subhanahu wa taala e nelaaɗo makko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. fanda kadi e dine makko e awliyaihi e sehilaɓe makko ɓe bila khawfin wala haya, kokkulol ala gacce ngala. Hande no fof en pawi hen gite nelaɗo ina haale ko goni, alquran ina jalkite, dine o ina fijire, julɓe ɓe ina mbare, sehilaɓe Allah wonnoɓe awliya e makko ɓe ina gudde kasoji. Kokkulol ala gacce ngala, enen fof hande en pawi hen gite bandiraɓe julɓe. O wi wa haza amrun azim, ɗum ɗon noon ko alhaali mawɗo, ɗum ɗon ko alhaali mo ganduɗa yuqriqu lahu ljabin, wallahi tiide ina warña hen, ɓernde ina doga hen. Holko tagi? So Allahu subhanahu wa taala fandanama konguɗi bonɗi, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fawama hen, dine o fawama hen, islam yebama, alquran weddama, belaɗe ndewama, julɓe guddama e kasuji ɓe mbarama, kon ko nelaɗo wino ko en jettima hen. Keseragal umminama dow nder e bool, ko hande yimɓe ngala gacce ina ñimtina heeferere. O wi wa adamul haya'i wal khawf min al jabbar, ko alda e hessude jomiraɗo, ko alda e kulol jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Ɗiɗo golle fof hande ina mbaɗe. O wi wa haza al waba azim yazdadu yawman ba'da yawm. Allah, wallahi bandiraɓe, oɗo musiba, oɗo ñaw, jammay ñalawma eɗen yiya eɗen pawa hen gite ina ɓeydo, wona kino usto koyna ina ɓeydo. Kala nde pinɗen yiyen dine na yatira, caggal keseragal na yatira, na yara yeeso. Wa yaftahu lahu al abwab kasirun min ash-shayatin lil insi wal jinn, kala damgal ina uddita seydaneji yimɓe jinne ina nodda, min mashariqi al ard ila maghalibiha, funnange e hirnange, seydaneji warɓe rewɓe ina dari ina nodda, yo yimɓe garnoto dine ina ubbe. Ɗum tagi il faut janguen dine men paamen holko woni tawhid. Faqad zaha a'da'u l'islam bi ummahati dawahi fi biladi lmuslimin, hande ganden bone cangarte belade koko sara e nder gure islami, makka to nange fuɗata to ha to nange mutata to, kala gure ina innitoro islam hande bone koko sara hen, erade koko era hen, noddali koko nodda hen, hoto yimɓe paana ngare ha gone heeferere. Goppe dine mon, goppe nelaɗo mon Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, goppe ndeɗo deftere wiyetede alquranul karim. Holko rewete ndewe belaɗe mon, ndewe pitali mon, ndewe ko aduna namdi. Ɗum tagi hande aɗa yiya debbo julɗo na waɗi ɓandu miru, na waɗi hoore mere, sa wimo no mbiyeteɗa, o wima Fatima walla Rokaya walla Zainab walla Umu Kalsum. So julde yoni o ƴetta kala makko o juula, so julde gayni o ƴetta kala o ligga. Ɗum ɗo wona islam ko keferagal, kefere ɓe noddi yo yimɓe mbani notoyi ɗenɓe. Wa garasu fi uqulihim ma yufsidu hayatahum, kamɓe hefere ɓe ɓe ngawi kala ko nawani keferagal e haqillaji julɓe, sabu ko kamɓe woni uddiɓe école aji, ko kamɓe woni janginoɓe, ko kamɓe woni nehoɓe, ko kamɓe woni renoɓe, ko kamɓe woni aynoɓe. Kefere noon so ayni ɓiye, so jangini ɗum, so reni ɗum, on so mawni sayugo juul, o juulta a tampat. Ɗum tagi o wi wa garasu fi uqulihim ma yufsidu hayatahum, kala ko ganduɗa woni keferagal ɓe mbaɗi ɗum e haqqillaji julɓe. Holko tagi li yasdadu bu'dan an dinihim, haɓe ɓawa haɓe mbawa wuƴƴitade diine mabɓe kala goɗɗitagal. Li yasdadu, haɓe ɓeydo bu'dan goɗɗal an dinihim, ga diine mabɓe. Ala hande ko woɗɗini julɓe ɓe diine mumen sowona rewde hefereɓe. Wayunajiru fiha baynahum wa yuhliku ba'duhum ba'dan bil hadid wan nar ba'da tarasuq bil kalami fa hadha ma hasala wa yahsulu kulla yawm. Bandiraɓe julɓe, en enni sah joni notade hefereɓe, en enni rewde miijoji mabɓe belade mabɓe, kono holko mbaɗɗen woni eɓe jamira en, enen mbaɗa mbarodire mbarodiren juwen juwen pelle pellen kuɓɓe kuɓɓen. O wi ko ɗum ɗo woni ma hasala wa yahsulu kulli yawmin, ko ɗum ɗo ko woni ko woni ko ɗum ɗo woni kenen jiya ñalawma fof, kala nde pinɗen ɗum ina ɓeydo kono wona kono usto. Fala budda min saddi hadha alwaba alkhatir, ihwatal iman, bandiraɓe julɓe, sen jiɗi wonde julɓe, wona tan enen jooɗi e konngudi eɗen mbiya ken julɓe, wonde julɗo wona konngol. Min komi julɗo, ala ko golle. Allah wi qalat al arabu amanna, efereɓe araɓe en ɓe garino e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓe mbi minen de komin gomɗinɓe Allah. Qalat al arab amanna, yimɓe arab en hoɓɓe to ladde to ɓe garino e nelaɗo, ɓe mbimo minen de komin julɓe min gomɗini. Allah wi ala qulu aslamna wa lamma yadkhulu al iman fi qulubikum, mbiye on naata e diine kono on gonginaani. Ndeke wiide komi juuldu e naatde diine e wonde juuldo, ça fait deux. Neɗɗo ina juula te wonaa juuldo. On janngi Qur'an, Allah wi fa waylun lil musallin, heewi juulooɓe jannga ko jeyga paanuɓe. Holko tagi woni imanaagal maɓɓe sellaani wonaa googa. Ɗum tagi sen jiɗi wonde juulɓe, ayyuhal ahbab, onon musidɓe, fala budda min saddi hadha alwaba alkhatir, il faut ɗeɗo damude udden ɗum, il faut ɗeɗo gasɗe gubben ɗum, il faut ɗiɗo miijoji jaltin ɗum jaltinen ɗum e haqqillaji men, il faut e oɗo diina janngen ɗum, il faut Allah ndewen ɗum, il faut ñemtinen Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa kusifa hadhihi al aqni'a al khuraqa allati rafrafat ala al uqul al muslimin bil batil al mamhu wa al sharr al mazquf. Senjiri wonde julbe, en kada tatan e udde de do damude e ubude de do gasde e weddade ido miijoji bondi, kono il faut kunciten ɗeɗo belaɗe ɗe ngannduɗa fawe dow meɗen, ina ñanta e nder ɓerɗe men e haqqillaji men, ɗeɗo meeje ɗe ngannduɗa ina heewi nder e boowal, ina yonna haa yooɗi cikken ko diine tawana diine. So neɗɗo noddi diine ngare, yimɓe ngara o wi komin woni Allah, mbele o ko islam o noddi, jaabowol woni ala. So neɗɗo orima ngare mi holla on Allah, ngare Allah nani, walla neɗɗo wi min komi Allah, walla onon kon Allah, kala ko jiɗon ko Allah, julɓe noddo yimo ɓe julɓe untama. So neɗɗo wi ngare e diine, yimɓe ngari notima o wi goppe njuul, bandiraɓe mbele oɗo koye diine l'islam noddi yimɓe. Ngare yimɓe ngara noto, holko noddirɗa min? Goppe njuul, goppe korka, hoto kajjoye makka haanani yaheede, holko min ndewata? pewne buubaji mon oɗon konga jamma fof oɗon gama ha fayi ma Allah welto e mon natna on aljanna. So julɓe hande tottama ɗum ɗo diine yoɓe gandu ɓe puntama haqqillaji mabɓe gujjama. Bandiraɓe julɓe, sen jiɗi wonde julɓe, la budda min hunaka ghashiyati albala wal fasad alladhi amma wa tamma. Sen jiɗi wonde julɓe, ɗeɗo damude, ɗeɗo belaɗe udditaɗe ɗe ganduɗa heewi oɗo musiba o bala nde bonande, alladhi amma wa tamma, timmiti timmi kono huppiri ndi yehi bangeji fof. Wa izalatul ghita, il faut gitten ɗiɗo ridoji an masari bil hila, ɗiɗo ridoji ɗi ganduɗa waɗa jeese meɗen ha en yiyata so wona halkare. Sen jiɗi wonde julɓe, il faut ndenoɗen ɗiɗo noddali, ɗiɗo belaɗe, ɗiɗo miijoji ɗi ganduɗa hande ina nanna e diine l'islam ta jeyaka hen. Faqad zada al amru sawa'an wa darbun sahmil batil qalbul umma al muslima hatta sara aksalul alami al islami manba'an lid dalali. Bandiraɓe, enen fof ken mbawa yeddude ko pawaten gite jamma e ñalawma. Alhaali o woni koye ɓeydade kono wona ko usti, wa duriba sahmul batil, tuufeeje meere koko ñiɓa jamma e ñalawma, fi qalbi umma, e ɓernde leñol ngol ngol ɗo leñol wiyetengol islam. Hande kana laañe, kala laañe koko ñiɓa e nder ɓernde ngol ɗo leñol wiyetengol l'islam, wiyetengol ummatu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Hatta sara aksarul alami l'islami manba'an lid dalal, ha wattidi ko ɓuri heewde e gure islam ɗe woni ƴogirgal meere. Allahu akbar. Hande neɗɗo yahanno wiyama janggoyi diine, so yeehi o arti ko yimɓe gadato yiide makko woni ko juulata. Ƴeew janoɗo janggoyde diine arti juulata, o ko janoɗo janggoyde Qur'an o artiri buuba, o wi ko diine o janggoyno, ko ɗum hande jiiɗen. Almudo janoɗo janggoyde Qur'an artina on ina woni sanda, ina wurti almudo ngayi, ina ama, ina faɓɓane te ko alquran o janggoyno. Oɗo ko diine o yahano janggoyde, o arti nde o finnina fajiri yo jiwl, o wi bammakko la ikraha fi din, diine hay goto farsata henne, o ko janggoyno. Il faut pewnet haqqillaji meɗen ɗiɗo cagarte, ɗiɗo belaɗe baɗaɗe e ɓernde l'islam ha aduna o fof hawre hen. O aduna woni aduna l'islam, wa munajjim juhal, en jeehi hande ha ko ɓuri heewde e aduna o e majjuɓe sina lime koye julɓe jaltata, sina ƴeewe hande ɓurɓe waasde ooɗo aduna koye julɓe jaltinte, sina ƴeewe ɓurɓe majjuɗe e ooɗo aduna koye julɓe jaltinte, sina ƴeewe ɓurɓe ñawde e ooɗo aduna koye julɓe jaltinte. Belaɗe carama e julɓe, masrahu zulmu kono wiye théâtre toñde, maydanul qatl boowal waretegal, sijunul ru'b kaso hulɓinde, wal khawf wa markazul faqr nokku baasal. Ɗum ɗo hande senen ƴeewa gure l'islam de ko ɗeɗo geɗe tan ɗe limɗen. Majjere, meere, toñde, warde, kaso julbe ina udde ina hulbine e basal fitna e wujjude e diftade dum do tan hande heewi e der gure julbe wa tamma zalika kulluhu ba'da an sawwaqa lana al-addu akhbas ma fi suqihi dum do fof non holno timmi woni heefere ubbi gudditi marché ji mumen mi ngare cioden enen fof jaaden cioden yewe marché ji men de ko woni hen cum ci heefere de maybe tan gaddane de ala ko mu ji hen dum gaddoto den dum cioten dum bupaten dum ornoto den so keefero weddima wutte juldo o ettoyi on wutte ɓurnima oɗon gandi oɗon wutte juulata saabu keefere juulata nde o ñootata wutte makko nde o fundi koye hoore makko sa yeehi a ƴetti on wutte a ɓurnima aɗa andi ana juulta ihwatal iman onon musidɓe julɓe ganden bonande heewi diine majji alqur'an woppama Allah weddama en dawi en dewi belade meden te ganden oɗo duniya inna dunya la tuslihu illa biddin din aduna wawa moƴƴude so wona diine aduna wawa moƴƴude so wona diine sa nani aduna moƴƴi ko diine woni ɗon so diine yalte e oɗo aduna aduna goni so mere heewi fama asaddu sawlatal batil ala biladil muslimin ala ko ɓuri hende fewde hande belade e nder leɗele julɓe ɓe puntama jawdi mabɓe ƴettama galleji mabɓe ƴettama sukaɓe mabɓe worɓe rewɓe ƴettama nannamay jagarte fitna oɗon fitna sarima baynal khas wal am naate galleji yalte beddaji heewi boowe sari e nder wuro wasara al wabahu al azim qiblatun yatawajjahu ilayhi rijal wan nisa wal athal wal atfal fi anhaji al ard ganden oɗo bone nde ɗo majjere heewi majjere nde heewi ha huppidindi julɓe ɓe mbaɗi ɗum qibla bonan nde heewi ha wanama qibla worɓe ko hen kuccitta rewɓe ko hen kuccitta sukaɓe ko hen kuccitta fi anhadil ard dendangal leydi ndi fof ko hen kuccitta saabu bonande no way heewde ولا ينكر ما حصل الا الجاهل ولا ينكر ما حصل الا جاهل اعماهم وشهوته ليس يا انتي صح يدودي هاندي بوني كوكو هيوي ميدن ها انتي يدودي ميان دوم كو بوني دوم وانا غونغا دوم دي وانا دين الا ادا اندي نيتو سو بوي اندير دوس haydara wonta mullu saabu o ɓooyi toon sa ɓooyi foofde ko ñoli so ɓooyi hay ko ñoli wonta mullu pasque bonni kedema bonni hoorema ngandi ndi bonni ɗum ɗum tagi wonta mullu hande en ɓooyi eko boni ha ko boni weli en hay goto natti ande ko boni saabu belade rewaji wa amma makabir a'ma'ihi munsab kala gote men peeje ɗe ganduɗa heefere ɓe mbaɗi ɗum e dow meɗen yeehi ha sen natti yiide ko jeeya kay diine en natti wawde serdude ko jeeya e diine e ko jeeya kay diine ihwatal iman bandiraɓe julɓe inna alwuzur waddalal wal idlal la yamhuhu illa sidq wal islah fenane e majjere e mere ittata dum sawana moƴƴere la yamhuhu illa sidqi as-salah illa sidqi as-salah ɓeeɗo meeje ɓeeɗo meranteje ɓeeɗo belaade ittata ɗum sowana moƴƴere sowana goonga piɓaaɗo moƴƴuɗo wal islah bi kamili tawhid wal iman wattaqwa. Il faut ngannden sen yiɗi wonde julɓe ma peewnen aqida men peewnen piɓle men. Julɗo so yiɗi wonde julɗo il faut o feewna fiɓnde makko haa tawhidi makko e Allah subhanahu wa taala timma, limanaagal makko moƴƴa, kulol makko Allah sella. So a waɗi ɗum ɗo dey diine makko ma moƴƴi. Wa ihlaqi abwaabi shirk wassurur wal fujur. So moƴƴini hoore makko, o feewni tawhidi makko, o feewni limanaagal makko to Allah e kulol makko Allah, o uddi kala damal addoogal rendinde Allah e goɗɗum kina wiye shirk, o uddi damuɗe ɗe ngannduɗa ina udditanamo bone, kala ko woni cangarte belaade e kaccoraagal, o uddi ɗiɗo damuɗe fof, oɗo julɗo mawo muñ. إخوان الإيمان نعوذ بالله من كل سوء والزلم إذن مولي إيه الله إكلا مجري إكلا بني إكلا توني إذن مولي الله إكلا بني إتوني توني ومن دعوة السفلة والجهلة. Enen muuli Allah e ɗiɗo noddaaɗe ɗe ngannduɗaa ɓe cellaani heddiiɓe e majjuɓe noddata jamma e ñalawma. Yimɓe no cikka ko diine tawanaa diine. Jamma e ñalawma otooji ina loowe yimɓe, ziyaaruuji gammuuji ɗi ngasataa te diine alaa hen. Jamma e ñalawma, jamma e ñalawma, yimɓe nen njahana ngarta te alaa naftortooɗo, alaa ɓeydotooɗo. Ikhwatal iman wa maskhil qalbi wal aqli, ɗiɗo belaaɗe ɗe ngannduɗaa hannde mumti kala diine e ɓerɗe, mumti kala diine e haqqillaaji, mumti nanɓe, mumti jiiɓe. En yiyataa so wonaa fasadul fikri wa zonk, en nanataa so wonaa ko hettaali ɓen njiɗi, ko belaaɗe ɓen yiɗi rewde. Ɗum tan njiiɗen, ɗum tan woni diine hannde. Inna sabila linnajat min tilka aldawa'i la yumkin illa bitafrighi al-ina min alhawa liyudkhila alhuda. O wi sen njiɗi dadde. Inna sabila linnajati, laawol gootol tan waawɗen rewde pour dadde. Sen njiɗi dadde ngonen juulɓe, ko laawol gootol tan woni ay oɗo bool kippaaɗo, oɗo sac uddaaɗo, nduɗo suudu uddaano. Il faut uddite, yaltinee heen kala ko jeyaaka heen, fittee haa laaɓa cer, mbele henndu limanaagal ina naata suudu. Ndee ɗoo ɓernde hippaande goɗɗum ko wanaa Allah, ma ɓernde nde udditee kala ko wanaa Allah, yaltinee heen haa laaɓa, mbele peewal ina waawa naatde ndee ɗoo ɓernde. Il faut shirk o Allah baddeteeɗo e woɓɓe walla goɗɗo. Ɗeeɗoo baamule juuleteeɗe jamma e ñalawma ina moome, ina waɗe jeese. Ɗeeɗoo sanamuuji ñiɓaaɗi, ɗiɗoo gallaa, ɗiɗoo allaaɗi gallaaɗi kaɓɓaaɗi, ɗiɗoo ƴiiƴam looteteeɗam, ɗeeɗoo ɓoccooɗe keleteeɗe e taliiji, il faut ɗum ɗo fof woppee mbele ngonen juulɓe. Il faut goofɗe Allah woppee. Il faut yimɓe ɓee ngannda Allahu subhanahu wa taala o wonaa goofoteeɗo. san mbaɗi ɗum ɗo fof noon liyi duhula mana nuru tawhid annore lumiére annore tawhid mana e nder ɓerɗe men wattaat gonan ɗoftotoɓe allah subhanahu wa taala ɗum tagi uddi o ɗo nelaɗo men muhammadum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nde allah neli mo nde o ari nder makka o noddi duuɓi sappo e tati e nder tawhid wona omo yeyimbe yo njuul wona omo yeyimbe yo koor wona omo yeyimbe yo koor wona omo yeyimbe yo njuul kono o woni koye laɓɓinde yimɓe yo ndew tawhid yo nimɓe gortin allah yo yimɓe gon juulɓe yo yimɓe ngandu allahu subhanahu wa taala yo yimɓe ngandu muhammadum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗum tagi kanko nelaɗo o tampi e oɗo tawhid beele yimɓe ina gona juulɓe bandiraɓe o wi ngol ɗo laawol tan woni laawol ngol ngannduɗa yimɓe so ndewi heen ma peewal nootoɓe ɓe ndeenoo sirque e goopi allah mbele annoore tawhid ina naata e ɓerɗe maɓɓe wa ɓen goɗɗa ɓe ndeenoo kala bida wa sawa'id e kala ko ngannduɗa ina jagga yimɓe haa yimɓe njettotaa ko allahu subhanahu wa taala li yashara alhaq safiyan mbele goonga o ina laaɓa cer haydara fiilotaa ko heen banndiraaɓe sehilaaɓe inna dunya laa taslahu illa biddin diine sellata inna dunya la tuslah illa biddin diine sellata aduna sellata so wonaa e diine wal insan la yuslihu illa bil iman neɗɗo o sellata so wonaa e limanaagal aduna sellata so wonaa e diine ɓi aadama sellata so wonaa e limanaagal wal iman la tazharu samaratuhu illa bi kamali tawhid wal iman wa taqwa limanaagal waawa feeñde waawa yaltinde ɓesnooje mum sowanaa e limanaagal timmungal e kulol allah timmungal ay ɗii ɗoo tati sen paami ɗum tati en njahat duniya aduna feewata so wonaa diina wona e aduna ɓi aadama feewata so wonaa limanaagal wonal makko limanaagal wona e makko iman feeñata waawa yaltinde ɓesnooje mum so wonaa nde tawhid timmi e kulol allah ndeke kala kina addana en diine kala kina addana en limanaagal kala ina tagi limanaagal men feewa moƴƴa enen foti ɗum wadde ɗum ɗo nol ko woni woni tawhid wal iman wa taqwa e ɗo geɗe tati sen mbaɗi ɗum aduna men moƴƴen wonɓe e aduna ɓe moƴƴa woni ɓiɓɓe aadama ɓe woni tawhidu o yo sellu limanaagal ngal sella kulol allah ngal moƴƴa ɗiɗo so waɗaama tan aduna o feewat wannasu sinfan imma salihun wa muslih wa imma fasidun wa mufsid wa li kullin raaya wa gaaya banndiraaɓe paamen oɗo aduna mo ngonɗen ko yimɓe ɗiɗo tan ngoni ɗo moƴƴo moƴƴinoowo gonɗo gonnoowo kala e gooto e maɓɓe ene jogii drapeau mum ene yiɗi drapeau o wona dow onon juulɓe noɗɗooɓe allah ko gooto muhammadu rewetee onon ngoni moƴƴuɓe oɗon jogii diine mon oɗon jogii drapeau mon oɗon jogi oɗon jiɗi ɗum yiɗde kono ngannde won biyeteeɗo cheytan omo wonde yimɓe makko kanko ne omo jogii drapeau makko omo yiɗi ɗum yiɗde omo yiɗi janngo ɓe o wondi ɓe e alhaali makko wona dow dagi o wi wannasu sinfan yimɓe ɓe adunoo ko ɓe kewi ko fof yimɓe ɓe ko ɓe ɗiɗo imma salih wa muslih goo gona moƴƴo moƴƴinoowo wa imma fasidun wa mufsid bonɗo bonnoowo wali kulli raya wa raya kala gotay mabbe non ina jogi drapo mu yidum ko nyibde bela ina dayo ala ray ba annahu iza salaha an-nas salaha al-alam ganden paamen yimbe be sobe mujji odo aduna mujji yimbe be sobe peewi odo aduna feewa kon kala kina mujji na aduna kala kina feewna aduna enen poti dum wadde ku burden warde poti ku burden tampude woni etoden neddo gondo e aduna odo haadi kanko mujjinta aduna neddo yo feew yo mujji. Iza fasada al-insan fasada al-alam ganden neddo so boni aduna o bona neddo so feewi aduna o feewa haade so mojji aduna o mojjo so boni aduna o bona kon peewnen odo neddo dum tagi Allah subhanahu wa ta'ala unili anna babbe pudde peewna yimbe be wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasul wa in min umma illa khala fiha nazir ala liñul fuf ngol Allah meedi tagde sawana annabi teeli ton e noddude beedon yimbe yobe ndew Allah subhanahu wa ta'ala ikhwatal iman wa tawhidullah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi huwa as-sabilun najaa wal falaah ngaden wurtidinde Allah wadde Allah ko goto kanko Allah e indeji makko di e sifaji makko celludi e golle makko kanko Allah deedo gede wuri lawol gol ganduda dandata neddo gol do lawol tagata neddo o male sen yidi malede sen yidi mujjude il faut ganden gortiden Allah e indeji makko e sifaji makko e golle makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala sabu dum don woni sabilun najaa wal falaah dum do woni lawol malal elawol feewol wa huwa durus al-ula wa durus al-haq allazi yajibu an yata'allamahu kullu insan sonet djiti defta mako ina jangoya yo andu yo fam kanko odo bi adama biyetedo juldu ko foti jangude woni andude Allah subhanahu wa ta'ala dum tagi en jangi e labdari o wi awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tasihu imani ko adi fof juldo ina fama ina anda woni yo feewru limanagal makko dum tagi o wi wa awwalu ad-dars wa ad-darsu al-haq ku buri hande ku buri adade e neddo ina janga wi yajibu an yata'allama hu kullu insan ko dum do haani neddo fof anda neddo yo jangu diine makko o faama kullu insan kala neddo wa kullu muslimin e kala julu qabla kullu shay ko adi e gede de fof li ya'budu allaha bi muqtadahu wa yus'idu fi dunya wa akhirahu ko adi fof woni o do julu o do neddo hade makko wadde hay hunde yo andu Allah yo jangu o anda diine makko o anda holno rewirta Allah mele omo mele omo male e odo aduna omo male jangolaka o yo min ajli zalik sababu odo o min ajli tawhid o min ajli tawhidillah e sababu wurtidinde Allah subhanahu wa ta'ala Allah yidde mako andede yidde mako e yimbe be yo ndewmo dum tagi khalaqallahu as-samawati wal ard dum tagi o tagi asman o tagi leydi wa khalaqa as-samsa wal qamar o tagi nange o tagi lewru wa khalaqa al-layla wan nahar o tagi jamma o tagi nyalawma wa khalaqa al-insa wal jann tagi neddo o tagi jinneji wa khalaqal janna wan nar o tagi al janna o tagi jeyngol wa khalaqa jami'il khalaiq o tagi kala windere fil alamil uluwi wal alamul sufli. So tawi ko dow woni walla ko les woni windere nde ɗon ko dow woni malaikaji e ko wayno maɓɓe, wal alami sufli en yimɓe e ko wayno maɓɓe ko woni les. Ɗum ɗo tagi Allahu subhanahu wa ta'ala tagi ɗum. O wi zalikum llahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli shay fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil. Al an'am 102. Allahu subhanahu wa ta'ala wi oɗo son giɗi andude tagɗo asaman, son giɗi andude tagɗo leydi, son giɗi andude tagɗo nange e lewru, son giɗi andude tagɗo jamma e ñalawma, on giɗi andude tagɗo neɗɗo e jinne, on giɗi andude tagɗo aljanna e jeyngol, on giɗi andude tagɗo ndeɗo windere nde yiyaton jamma e ñalawma woni alamil uluwi wal sufli. On giɗi andude ɗum gande oɗo woni rabbukum jommoɗon biyeteɗo Allah. Zalikum llahu rabbukum, oɗo woni Allah jommoɗon la ilaha illa huwa deweteɗo ala sowana kanko, deweteɗo ala e dow ndiɗo leydi. Rewde makko wona nafoore, wasde mo rewde wona jango lepte. Illa huwa sowana oɗo Allah khaliqu kulli shay, kanko tagi fof, kala ko jiiɗa e ka yiyani ko Allah tagi. Khaliqu kulli shay, ala ko woppi o wi fof kanko tagi. Ndeke noon oɗo baɗɗo ɗum ɗo fof o wi fa'buduhu, ndeweemo. Wa huwa ala kulli shay'in wakil, oɗo Allah subhanahu wa ta'ala kala hunde omo rena ɗum kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, bandiraɓe juuɗe, ganden fa tawhidu asasu kullu amal, ganden tawhid woni wortidinde Allah subhanahu wa ta'ala woni arwande kala hunde, kala hunde ko wadde Allah yo won goto ko ɗum adi ko nodda. Wa miftahu kullu khayr, coktirde udditoje kala jam kala moƴƴere woni at-tawhid. Wa sadaqa Allahu fi talabihi a'tahu Allahu wa sidqu Allahi fi talabihi a'tahu Allahu iyyahu wa sta'malahu bi muqtadahu wa radi anhu wa ardahu. Ganden tawhid woni hunde fof, asasu kullu amal, woni dosde kala hunde, woni cokturde kala moƴƴere, gonginde Allahu subhanahu wa ta'ala e ko yamiri e ko rokki e gollude ko Allah yamirma ko. Ɗum tagi daña weluyo Allahu subhanahu wa ta'ala e jettal makko e weluyo makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. O wi wa man arafa Allahu bi asma'ihi alhusna wa sifatihi kulliha wa arafa af'aluhu aljamila wa khaza'inuhu al'azima wa arafa dinahu wa shar'uhu. O wi kala mo ganduɗa o andi Allah, o andi Allah e indeji makko, joɗɗi ñantaɗi ɗiwa handi e mbaadi makko moƴƴi e mbaadi makko teddundi sellundi. Wa arafa af'aluhu aljamila, o anda golle Allah jorɗe laaɓɗe ɗe, o anda khaza'inuhu alazima, o anda magasinaji Allah ɗe Allah muftiɗi, o anda diine Allah, o anda sharia Allah, o anda ko Allah fodani yimɓeɓe moƴƴere e lepte. Wa arafa anbiya'uhu, o anda annabaji annabaɓe Allah ɓe, o anda rusuluhu ɓe Allah neli ɓe. Wa arafa kalimatihi almunazzala, o anda daade Allah ɗe anda tellidide woni defte makko ɗe wo tellidide. Wa arafa aqdaruhu alhakim, o anda hoddiro makko ngal o hoddiri. Qad nala matmutunul ilm, kala ganduɗo o dañi gandal fof, kala mo andi ɗum ɗo, kala hunde o andi, o meeɗi mbelwetto limanagal, o dañi ɗum ɗon kono wiya halawatul iman. O dañi so tawi ko gonga, o dañi e gonga, o dañi mbelwetto limanagal. So neɗɗo o andi ɗum ɗo fof, o andi Allah e indeji makko joɗɗi, o andi sifaji Allah, o andi golle Allah, o andi magasin aji Allah ɗi, o andi diine Allah, o andi sharia Allah, o andi ko Allah fodani yimɓe, o andi annabaɓe e nelaɓe, o andi defte Allah ɗe, o andi hoddiro Allah, oɗo o dañi kala gandal. O meeɗi mbelwetto gandal, o meeɗi mbelwetto limanagal. Iza arafa zalika kulluhu wa wahada Allah bi asma'ihi kas-sam'i wal-basari wal-alimi wal-qadiri wal-karimi wal-rahimi wa ghayriha min al-asma'il husna. So tawi neɗɗo o andi ɗum ɗo fof, o waɗi Allah ko goto e indeji makko e nande makko e jiide makko, kanko Allah e gandal makko e hattan makko e moƴƴugol makko e yurmede makko, o andi ɗum ɗo fof, yo andu kanko neɗɗo ɗo o malama aduna, o malama lakara. Ikhwatal iman, bandiraɓe julɓe, wa wahadahu bi sifatihi. So neɗɗo andi Allah o wurtini ɗum e mbadiji makko, kas-sam'i wal-basari, o wurtinini Allah e nande mum e jiiɗe mum, wala ilmi wal-qadari e gandal makko e hattan makko, wala izzi wal-rahma teddungol Allah e yurmede makko, warra'afati wal-hikmati o andi mawnugol Allah e hikma makko, wa ghayriha min as-sifati al-ulya e goɗɗi sifaaji towɗi ɗi ngannduɗa ko Allahu subhanahu wa ta'ala tan haandi ɗum. So neɗɗo andi ɗum ɗo, o malama aduna, o malama lakara. Kala mo wurtudino Allah e golle makko, o seendi golle Allah e golle neɗɗo, o andi ko Allah tagata, o anda ko Allah tottirta arzigue, o anda ko Allah wurnata, o anda ko Allah warata, o anda aduna oɗo fof kala ko woni hen, ko Allahu subhanahu wa ta'ala huddiri ɗum kanko tagi. So neɗɗo o andi ɗum, o malama aduna, o malama lakara. Bandiraɓe, so neɗɗo wurtidini Allah e golle makko, kanko Allah ndewa waɗata ɗe. Fala yad'u illa Allah, neɗɗo o duwata ko o noddata so wana Allah. Wala ya'budu illa huwa, o rewata so wana Allah. Wala yatawakkalu illa ala Allah, o wakkilta ko so wana Allah. Wala yuhibbu illa huwa, o yiɗata so wana Allah. Wala yakhafu illa minhu, o hulata so wana e Allah. Wala yarju illa iyyahu, o yakorta ko so wana Allah. Wala ya'budu illa huwa, o rewata so wana kanko. Wala yasta'inu illa bihi, o ɗabbata ballal so wana Allah. So neɗɗo o andi ɗum ɗo, o malama aduna, o malama lakara. O wi neɗɗo o, so tawi o wurtidini nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam bil ittiba'i e dewgol, o rewi nelaɗo fima amara e ko nelaɗo yamiri, wa yusaddiquhu fima akhbara, o gongdini nelaɗo e ko habri, wa yujannibu ma naha anhu, o woɗɗi kala ko nelaɗo haɗi, kala ko nelaɗo wiyo yimɓe goppu o woppi. Wala ya'budu llaha illa bima shara'a, o rewata Allah illa bima shara, so wana ko Allah yamiri yo rewmo, ko ni Allah wi yomi waɗir ni. So neɗɗo andi ɗum ɗon, o malama aduna, o malama lakara. Inchallah, biisnillah, ko ɗum ɗo woni toɓɓere adide nde min gaddanno on. Ganden inchallah kala waktu e ñalawmaji aljumaji gonɗe je semaine, biisnillahi tabaraka wa taala, caggal sen juuli takusan en gayni 6h e radio mon taccani. Musidɗo mon sehil mon biyeteɗo Oustaz Saïd Ly ma fotti e mon inchallah biisnillah e ɗoɗo deftere wiyetede kitabu tawhid, siftina on hen, siftora hen hoore mum. Emin ñaago Allah subhanahu wa taala kala komin kaali ta dem nga lamen yaltu alquran e sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam emin jafno bandirabe e tataade demgal sabu wasde nande no fewi fulaa sabu wonde juddi jeewi mo anda fuuta meeɗa yaade fuuta kono noon ina yiɗi siftorde bandiraaɓe mum e diine ina yiɗi yewtinde bandiraaɓe mum e diine ɗum addani en inchallah e futtude moɗon e ɗiɗo sahaaji inchallah momin ɗuɗi anteno inchallah kala ko neɗɗo famani heen walla kala komin taati neɗɗo ina fewtina inchallah biidnillah emin heeɗi seernaaɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
يا أيها الذين